Kashugan
Mugamera so
Records
Nimana wakuma wa
Ichuvi Swim boy
Chikonicha tutina komangani photo Awe bena swanga tengi Chikonicha tutina komangani photo So Chinangala chinchingwa Ilabu ya tunichi bili mbili mami Waka wila koba kubya Ilabu ya tunichi bili mbili mami
From the day you went to Mwene, who do launch to Monanga Chikumwene, Waika Tomotima Quatinekene, Timwene, Anikumona to Pifisunga, when we name Bebe Buwe Kamaraika, Kanakumono Motima and Jude Kam. Kuna pafita iwe ula Beckham Ishino usuma kala Beckham In a life to zanka la Beckham Nalikute mwaka wawa Beckham Waka panda waliwa Beckham Welu wafuru wandi, we mwina mwandi
Chikonicha tutina komangani photo Awebe na swanga tenge Chikonicha tutina komangani photo So, chinangala chinchingwa Ilabu ya tunichi bili mbili mami Waka kuila koba kupya Lavu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya Lavu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya Lavu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya
Ayo matokumenti yose na disaina Wadi uwa undana isa kusenda wa isaina Ni waweka na vika mai disaina Pamfifi ula sani kangenti ando mashaina But I'm learning my memories. But even in my secular materials, kupusi ya baby wanga can't ever. Benachiba kanga ku believe ya together ya. Iwo kaenda ni shalo chasila. Sini mama mans ni masanduka kambila. Ni malangana pamila kupanga ma vision. Ni ona mungo ni kuirai.
Chikonicha tutina komangani photo. Awe bena swanga tenge. Chikonicha tutina komangani photo. So chinangala chinchingwa. Ilabu ya tuni. Chibili mbili mami Waka kuila koba kupya Lavu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya Lavu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya Lavu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya
Ningo bemba na dita mala weteka Ndima wanga unadenga Abale wanga nati iwe wana gana gale Kukupereka so kuina Ndima wanga nati ndiwe unatenga so Kulibeso anga tenge Nzeru zanga nati ndiwe unabanga so Ine singa fune wina Ningo pemba nati tamalo simvesa so Aya mauni guhusa Aya maunati siya masewela Taanzanga amaziwa
Chikonicha tutina komangani photo Awebe na swanga tenge Chikonicha tutina komangani photo So Chinangala chinchingwa Ilabu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya Ilabu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya Ilabu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya Ilabu ya tunichi mbili mbili mami Waka kuila koba kupya
Mwawo Wawumawa Nifeo mahansa msi Heyo Boski
Ema manager zabo
Tonya manager zasia Mwana wawumawa Who dat?
Heyo
Mary Sun on the deck
Chama District